ongozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo. Ocelayo uyaphiwa, ofunayo uyafumana. Ongozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo.
Emagameni amathathu likayise nelendodana nelikamoya ongcwela yenziwa intando yakho. Namhla siphila nje intando yakho. Uhlezi usingabela ngesandla sakho. Kodwa namhla ngizocela amandla kuyona eyami ngedwa le nhlambuluko ngizokhela ba. Bona bafethu bophela ba. Salusubuya baba manje uzosefa ba. Baba please watch over my key. Ungilondolozele nosisho nosisho. Mawubusisa nje ungabashiyi. Give them the future, give them the key.
Ocelayo uyaphiwa, ofunayo uyafumana. Ungqongqozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo. Ocelayo uyaphiwa, ofunayo uyafumana. Ungqongqozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo.
Ngithi mina baba cela uzube nami kulamashwa. Mandla wakho mna ngangabazi. Uma ngizwa lo mhlaba uyahlaba. Cela usithethelele isono ngoba hasikaze sikwenza. Sihamba nokuhamba siphosa kwindona. Osiyazi bathi sishawa umhlaba. Dali ngicela ungigezele inhliziyo. Dali ngicela ususikade ziko. Cela ukungidube ngo-zero. Bonisitha noma siveze izinyo.
Ocelayo uyaphiwa, ofunayo uyafumana. Ungqongqozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo. Ocelayo uyaphiwa, ofunayo uyafumana. Ungqongqozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo. Ocelayo uyaphiwa, ofunayo uyafumana. Ungqongqozayo uyavulelwa bonke ngomthandazo.